Authentic exclusive rap. To Zay the Hype Mag.
Emoji.
Master D.
Mood.
I love this touch.
Check.
Mulele one pilish, shikonte loka chumbu cha ungama. Juwa mamela konda session mpilish. Two test kwa tini ungama. Uri once in a star. As long as I lay pushing on my fouls. In a fence in a star. Fale linga ndipangisha my fouls. Tachikonde ninde kande spenda sana. Nkeme na kapwala kashitobelo mutima. Na matumba na yalamba nishpenda sana. Indala meshi linga ndekevele fisuma. Era mwana madekanya. They won't sabarange punch. Pandarama, uyo tekanya, uleiba my right. Kuf punch, ni nebo strike, I'm fuala just 9. Ibunangani te wanti kurela sama gosi. Just to satana kwa ti GS9. Fuck fake friends, I pray for my pose. Chifwaisho kuba sele. Fwaisho kwa chempia. Punch, fenge mishila shale. No tule ilanga, pati wadi pia. Inendane chishinkanga, kasese maelisha uyo wapakale. Na wange chibokolo na mamba fulu mwabankonka mumano ndifuwa mumpale. Pushu wefu mwona shete ya mkurapa. Nineka saiso piti njiluka mkurapa. Ipapi ya lile tenzalama. Damn, nalipato kupa ma adsensitive. Ukuchila na alama. Male chikitu bifu yo mate mwakumpa. Definition ya bukali ni Master D. Ndifuwa ii ni Master D. Era washi niko. Authentic rap. Jam Black 05. These niggas Papete Nazi era. Big Fat Ify Boko Deep HPI
Stay
Level up Stay
Slick Bop
Wapouch I get bridge Bombo niggas Bombo niggas
Era Kepizam Young Moon Fan One Ticket Rest D
Dr. Duke
Exclusive to Zay the Hype
Mag. I love this touch.